Ikuna, 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 kunimvana, ikunimvana, tatwa ngengaya. Kunimvana hlatshwa ngenxa ya ikona kunimvana kunimvana yahlatshwa ngenxa ya kunimfana, kunimfana, ikunimfana, 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 yahlatshwa ngenxa yami. Ke ra bahlankana ba gagwe botlhe.
Mulilela, aba fetu la ri.